Bongo Maricari.
Clap your hands, basi huria mwana. Kama huna buda, yani wewe pole sana.